Omwakabaka bwa Buganda busa omukago ne banka ya NCBA n'ekigendererwa eky'okukuuma n'okutaatira obutonde bw'ensi nga bayita mu kusimba emiti ginnansangwa egiwerera ddala 250,000,000 mu lubiri lwa Kabaka olw'eru kunya omusasa Buddu bw'abadde atongoza omukago guno ku mbuga y'Obwakabaka enkulu Bulange Mmengo. Omumyuka w'okubiri owakatikkiro era omwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Rotarian Robert Waggwa Nsibirwa yeebazizza NCBA olw'okutta omukago n'Obwakabaka, agambye nti kugenda kuvaamu ebibala.
Ange enteekateeka eno tumanye olubiri oluli olubalama lw'ennyanja oluba lw'omugga oguleeta amazzi eno mu nnyanja, ate fenna fenna nga Obwakabaka wamu n'eggwanga Uganda ne bannaffe Abasudan n'abomumisiri fenna tuba tuganyulwa bwe tufuna empewo ennungi, bwe tufuna amazzi agagenda mu nnyanja ne mu migga gasengejjebwa ebibira bino. Fenna abakozi mu NCB Bank, abaweereza mu NCB Bank, bakasitoma, abantu ba Ssaabasajja, abantu ba Uganda, fenna obulamu bwaffe buba bukwatibwako okufuna omukka omulungi n'okufuna embeera ennungi n'abalijja okusanga embeera ennungi. Ekikulu ennyo mu bino byonna mukago guno kiri nti muteekateeka na mutaayita, tetukyasimba miti, tulima miti.
Minisita wa bulungi bwansi, obutonde bw'ensi, amazzi n'ekikula ky'abantu Oweekitiibwa Hajjati Mariam Mayanja Nkalubo agambye nti Obwakabaka tebugenda kutunula butunuzi ng'obutonde bw'ensi busaanyizibwawo.
This partnership which Tivo Katikiro has already started, we planted the trees and I think they are doing well with this rainy season. I'm just going to reaffirm our commitment as a kingdom that we are ready and we are committed to preserve, conserve the environment because Muganda Gambanti Chirimu glass, for us it is a cultural institution. As we are coming along the way, you saw those totems. The totems signifies our identity. We must preserve the environment so that we keep those totems alive.
Ate ye ssenkulu wa NCBA Banka Mark Muyobo yeebazizza Obwakabaka olw'okulwanirira obutonde ne yeeyama nti baakutambuliramu n'Obwakabaka okukuuma obutonde bw'ensi.
Emiti ginnansangwa egya Buganda gye tusimba si miti kusimba busimbi miti, naye emiti egyo nga Katikkiro bwe bagambye ku preserving totems. So Buganda emiti egya Buganda gye tukolaki gye tusimba. So kakati nga bank bulijjo kiri mu sustainability environment eno, community eno gye tukolamu, tetusobola kubeera successful nga tetukolaganye ne communities.
Omukwanaganya wa butonde bw'ensi mu Bwakabaka n'abakoza Teddy Galiwango agambye nti enteekateeka eno egenda kutaasa Buganda obutafuuka ddungu n'emijiji egijja okusanga ensi eyeeyagaza.
Tugenda kusimba emiti egyaffe ginnansangwa, ky'ekyenjawulo ddala ddala ekiri mu kibira kino. Nga bwe tuli mu kibira kya Kabaka nti tugumiza nnyo okusimba emiti ginnansangwa gye tugendera okusingira ddala okusimba olw'ensonga nti twagala emiti gino gikole omugaso gw'okunywamu ebikka ebyo ebikyafu ebyo ebikka bikaboni tusobole okulongoosa obutonde bw'ensi era nga bwe tubusuubira. Weewaawo tugenda kusembayoko n'ebibala olw'ensonga nti tusuubira kya mugaso nnyo abantu okufuna ekyokulya. Tujja kuteekamu ebibala, tuteekemuko n'emiti egyaffe egy'eddagala.